matauma matondoke.
Genie X double six.
Yeah, my Valentine. Baby, you're my Valentine. You're my Valentine. Baby, you're my Valentine.
You're my Valentine. Baby, you're my Valentine. You're my Valentine. Baby, you're my Valentine.
Kuenjoy na mtu wa bebe yangu kutali Dubai.
Bawe Dubai, mwenza kwa Miami. Tunaenda zetu kulara duniani. Na hapa sasa, nipo njiani. Na kwenda kumnunulia visa wa diforani.
Big girl,
shombe shombe kachanga nyangare na romasal. Venye mcute ya jivoni Snapchat. Sunguka bongo nzima ama yeye hotpot. Toma na muita ma Valentine.
Shombe shombe kachanganya tanga chuga maskati. Penye mcute hajivoni Snapchat. Zunguka dunia zima kama yeye haupat. Toma na muita ma Valentine. Ya my Valentine. Baby ya my Valentine. Ya my Valentine. Baby ya my Valentine.
Yo my Valentine. Baby yo my Valentine. Yo my Valentine.
Umepiga mikudi ya nipamba kama zuti. Uko wapi na muzako tukufache. Mwa kwa livo jana ilo waga kama lute. Walae siji siku leo na mpisha piti.
Mwenzako bebe yangu bado wajamuka. Ata kitanda bado wajatandika. Usiku tulikesha ya nini eka eka. Ivuru maika matuna miereka.
Kwani ya mkuna na long
ano. Wangu waisha gihamu.
Ama Valentine imekuwa ndimu.
Anu, sisi Valentine everyday.
Shombe shombe kachanga nyangare na romasal. Venye mcute ya jivoni Snapchat. Sunguka bongo nzima kama yeye haumpat. Toma na muita ma Valentine.
Shombe shombe kachanga nyatanga chuga maskati. Venye mcute hajivoni Snapchat. Sunguka dunia nzima kama yeye haumpat. Toma na muita ma Valentine. Ya my Valentine. Baby, you're my Valentine. You're my Valentine. Baby, you're my Valentine.
You're my Valentine. Baby, you're my Valentine. You're my Valentine. Baby, you're my Valentine.